mukwano wankuba wankuba nze sirabangayo akwenkana newange gyensula yagala kuvayo nzigyeyo gyensula walayi wanzita emmere yagana emmere newola apetaiti yambula nanjagala nkusanga omwagalwa ewasibula olwo walayi sibaka mama omutima guluma angu ogukwateko walayi guluma omutima guyokya guyire ku mazzi guwole mama guyokya walayi walayi biruma biruma nga simuyiri mukwano gwabanjagala nze ndi wuzina ebirungi gwababi ebinina bibyo byonna omukwano gwabanjagala ebinina bibyo byonna nze birungi gwababimpa njagala kuwika olumu gwenobula nekuba esimu esimu yogere mama mukwano wanzita simanyi kikusumbwa tulinze nalayira nalayira nti ndibeera nawe jabula emyaka giyise kiseera kiyise mukwano gwayasumbwa eno laavu neeruma nekunonya gyoli yonna mama nobula emikwano nentuma negikugamba tenegamba mama gibula mukwano yanguwa yanguwa manye emikwano birumwa wewobera gyosula manya nti nange gyensula ndyeno biruma walayi biruma sala magezi omponye mukwano biruma ndota ndi nawe nga ndi nawe tulala mukwano gwabanjagala nze ndi wuzina ebirungi gwababimpa ebinina bibyo byonna mukwano gwabanjagala ebinina bibyo byonna nze birungi gwababimpa sinjagala kwewika owomukwano yanguwa yanguwadiye waka wagenda kuntama mukwano yanguwa sikyafuna tulo genda kuntama.
Remember where you got it from. www.djerico.com.